One Music Avenue.
Hey, la baby girl.
Mukwano gwali gwanta mabaya ebandaga naye gwe wanzika kanyato banga wandoga mukwano gwo gusingako kugwenda bye obulungi bwo mwe gunsika nze nenzijeyo kati nkola bye bale mwa tugende gwagwe bantuma.
Take me with you tonight,
oh Nina, my love.